Entertainment. Oh, yeah. Yaba kumbula bonke abangishiya endleleni. Yaba kumbula bonke abangibiza amagama. Yaba kumbula bonke abathi ngeke mphumelele. Bega manje isemi ngezinyawo zami. Namhlanje ngimi mina, yebo ngimi mina.
Yeah.